Sierra Record Studios Production.
Blow in it, taste full of sexy. Bad man feed door.
Bala Pafim Bombo.
Hey, Kitty Hunter, you know. Give me that one. Yeah, hey, come on.
Nima kuona, fundu lost treasure. Uman sakina, manja tikuwa bakuli ine ulifulu kapenda. Muneti, sinima kupenda. Walife panga ulifulu pegi kulibe na losi nangu wa sowa. Hizi bazi gamba wukingi na flow ili pathetic. Ngani sima ya makoto, gani ndiye ni delele nao ya makoto. Ilibe soti, nangu chachidulo, ufanika nkonyo. Mwishe, siwa na kuhuze wako makono. Au moyo ni kunkala hambo, nangu wako kamba atindi wekembo. Bati mukati ufanika wankala tefu fuduka linko. Gawafi penya tiku bwele la full throttle. Munga chato nato, nangu joni lamba. Nukunyula kangoto wasala upesha nyika. Nga wapundu muka mchombo. Shame to my haters, blue vultures on a dead body. Waiting for my downfall. But like Banzayo, I still stand tall. Napwela kulekin again, full of cyclone die. Nilina mabanzi ambili kuchila na vimyala mbunjaji. I'm the latest version of God's creation. Vela teflo ili test full of sexy. Ipundisa na wala panza tzeti. My mic you can call me Zuzus. Hey, feed I'm up and face a newborn baby. Don't I got tens of a scorpion, hey. Run is coffin, eyes of a spy, hey. Instant FBI. Don't ask why, you will die. Numpa yan pa my flow na vitu mavan. Hey, you niggas look at me, I'm the next song. So munga bache polo polo ni pasa ni cup. Yote ya chibuku, niza kumanya huku. Suwanzeko, penles of fucker foot pa tempo. Fruits ika wandu ndu. Boy kufika pano, nikuuza iwe si fruku. Dine legend, munga chete nendo waru.
Siga bayende.
Ni mother flow ngani nkuku ya pa Christmas. Wali heo hanta ngani English masi. Ni basi ya week stage wani syphilis. Ni natunka mose kupandula reps. Ile na fito ni penis na ma testicles. Biti na ilowe sanga ni ma intercourse. Mula bebo lapa you can shake my balls. Voko ivo mabende kanzimbi ya Mike. Nikagwila Mike kuma kembo ni sparky. Nivo mopaya biti no zimyo li jino track. No kufa pa Mike nili na machiki. Kuni jamo tumarapa insilea. Kola po naine wanu wiki pulipea. Mukingi munga tenge ule mubeta mwasia. Dine nina sala biti kepa yo. Olo waku jalandine benzofia. Malapa ngaine na wadezi valileya. Kunipa ya pabiti ufani kapurea. Kupente kuloma siu aidotikea. Biti na ivula na isi ya chintanda. Malapa wanandi na wachita vilonda. Ni vila pila monga ni muntu waziwanda. Muzabwela muzaenda nilipo taiwanda. Muli ilewe na bapangila mazina. Ukani koka mwishe ndiye vija waina. Madimo ni safe. Veni muli biti bana, sunga nilanga ne mumenso ni kapena. Ni wakola badinga chive chakunyansi. Mabazi kulonga ni pono pusi. Nilipali ponze na wanupali daisi. Askio mama vene nilidelishasi.